Haro den Iraku do leydi Niger ni de en dari no wodi sembe no soda du endam caka himbe no sembin dina labi jonde jam der leydi meden lenyol fu no wodi gol tolo tolo den Iraku gu himbe no buwodira hitane fu wobbe der majjun no kokke cede wobbe du nyamri na goddum ko nandita yaji dogo gado hiroji fina tawanon do leydi Niger nani ko o wi do majjum
mana buwal net iragole fina tawa seni wakati buwandiron ngolo wari to wubo ben gardatana e buwurdi mudum salminde natale bade tinno no wuwa nden wite jomun acca buwal hunde fukka tawdi mo wuwata on no hokkammo se goro non cede mbudu budi didi ma budi sappo kambe gawrino wana hunde ko wite njobira sembe sembe no sa wadi dum nden kay sai itande wartore nonni
shikara intakiyo
der fina tawa lady hausa lewru dendirabe gatta no buwodira lewru du kayru indira watan shara der hausan kore madan yaji dogo gado fijoji fina tawano nani ko o famtini do majjum
bawan azumi
deni lewru suma yere wittake fa yotti julama gada mum layyan warwanne to de lewru layya darake fa wati lewru haram kawol lewru ko buwol hana hunano ko fuddi handen hunano ko hecci mamirabe ami
kuce ma kakannin mu
fina tawa mamti mamirabe oni no tawa caka lin e lin do leydi Niger o mo tawa du caka wadobe golle jungo der cakantaraje leydi Niger gon
Den dirago no chaka mamiyo etano chaka bi goggo he bi kaw ibe buwodira no wodi do mawribe e gubebe na mawribe e fulbe na lohotobe e modibbe e fu ibe tolodira jarmabe e gubebe kando ibe tolodira mawribe bare baribe e fulbe dun neddo fu no andani tolo gongo chaka mabbe adaran kobe e mawribe neddo fu no andi tolo gongo chaka mabbe gurman kobe e bellabe kandu ibe tolodira
suma da bugaje
wuu no tawa der den iraku gudu nawtorama labi kewdi gan surude gacce caka himbe e gan hebude potal caka himbe leydi meden
ayaru leydi ni